funa uthando lwami mihla namazolo mihla namazolo mina ngifuna umuntu wami mihla namazolo mihla namazolo mina ngifuna uthando lwami
Solo.